I appreciate this guy so much. Shuti maybe ngabe ngihobo mara waba uJesu wami. Wangisindisa. Wangibusisa. Wangikhombisa indlela yokuphilisa. Uyibade. Manje mtshele ithi mngani wami ngibuya fere nawe awu ibalelanga. Appreciate your friend. Khona bangani aba wrong maka lo hamba naye u right ngoba ukulethe kunjeliki. Praise the Lord. Okay. Kukhona indoda ethanda ubumnandi igama layo awuyena ubale asuka phansi ukuthi nisasenathi Isengenizi. Othi nana thola tholo ngakhali. Othi nana thola tholo ngakhali. Nana thola tholo ngakhali. Ongisayo phanda ngizobuya nemali.